hano kuri telefone ndi kumwe n'Imena mu bahanzi ikirenga kibaruta bose Cécile Kayirebwa murakaza neza kwigwa rya Amerika
murakoze namwe
mwakiriye mute urupfu rwa Kizito Mihigo umwana wagiye abagera mu ntambwe abakurikiza mu guhanga no mu nganzo
narwakiriye nabi cyane ye nta guhisha rwose nabyutse ndira amarira nk'aya ababyeyi barira abana babo rwose nababaye umusorunga nakuriya kugira ngo yiyambure ubuzima birumvikana ko yari mu bwihebe burenze urugero teye agahinda cyane
none se nk'umuhanzi nk'umuririmbyi nk'umwana wagiye agira ikirenge cye mu cyanyu akajya mu nganzo abitegereza nk'uko mubivuga kuba atakiriho murabyumva mutere
aya ndabyumva nabi cyane rwose n'agahinda kenshi uriya mwana yajyaga agenda niwangiretse n'ibyo byo kumenya kuri bibi no kubikunda nigeze gukora kugira ngo na information ya musicale Paris ariko akajya agira pied-à-terre mu Bubiligi akajya agira ahantu aza dese muri Brussels akaza kudusura rero muhira yari umwana wari umwana mu rugo hamuririmbisha rero yajyaga amubwira ibintu byaba biransetsa rwose ufite ijwi kurya data yararirimbaga yari shefu wa kohari hano i Kigali kuva kera cyane n'abakiri umusore natwe turi abana batoya ijwi couleur de sa voix ndabivuga mu gifaransa kuko mu kinyarwanda biraruhije kubivuga ariko ijwi rye ibyo bita couleur cyangwa timbre neza no kurangurura ahantu hose ari no mu kiliziya ari no muri sale ukabona ko adanakeneye na mikoro rero abo bapapa bo ntibari bakeneye bafite mikoro buriya muri za kiliziya havamo akusitike nziza cyane yaririmbaga agahanika akazamura ijwi ritari uguhanika cyane ariko ryo mu bugari nawe rero niko yaririmbaga yansusiraga na data ibyo rero tukabyuzurira yaza kandi yimvira ya mu bitaramo byacu akahaza ntabwo yabaga mu matorero yandi yakundaga kuririmba mu biliziya ariko mu yandi matorero ugasanga ashaka ambwira ati serivisi tugenda zirazanye zihogoza zigoshya ntabwo njya nzimenya ariko mfite informasiyo mbese iyi karasike y'aba Gregorien y'abapadiri n'ibiro ati nyinshi ko nayo yageze no mu iseminari ejo pense
yageze mu iseminari
kodisi rwose rero ugiyeho ndababaye cyane koko ndababaye rwose ubwihebe butuma umwana w'umusore w'imyaka 38 arangana na bucura bwanjye ubwihebe butuma yiha sinzi cyane nuko yahuye niba yaje umugozi niba yahuje igiti cyose ibyo ari byo byose yabitekereje asanga ntacyo ashaka gukora mu buzima buramunaniye ndetse buramunaniye urumva ni abdikasiyo y'ubwihebe burenze urugero
mu kanya bwaga izo ndirimbo yakuririmbiraga nawe akakureberaho akavuga ati izo sinazishobora ariko se ni nk'indirimbo izihe uzamwibukiraho uvuga uti hano iyi ndirimbo kuko nanjye iyo nyumvise inyibutsa Kizito
yewe we ko ari nyinshi ubwo zizomora
nk'imwe gusa
njyanye mu bindi rero nuko ntaherukaga nuko mwumva kubera ayo magereza n'ibindi byose yagiyemo inuma
ndayuzi yeze
inuma rwose inuma yabamaze
Thank you.
Murakoze cyane Cecile Kayirebwa. Ndabashimiye cyane. Ndabashimiye cyane.